them and fighter, them one and ten will soon come up. To be second class citizens no longer. Don't wanna be free from slavery. Wanna get rid of the oppressor, 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 oppressor,